sikufikie salamu, salimini salama. Afrika dunia nzima, sikiliza kinanda kutoka Dar es Salaam. Sale, salama, salimu. Amsha mapo, 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 hapo cheza mako, 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 po. Amsha mapo, 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 po cheza mako, hapo, hapo, hapo cheza mako, po. Amsha mapo, po, cheza mako, po, ruka mako, po, eh, mapo, 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 amsha hapo, mapo, mapo.
Salama, Afrika dunia nzima.